wasaaradda caafimaadka dawladda goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ka daafurtay shir lagu hadlayay tayeynta iyo kor u qaadista adeegyada talaalka. Shirkan ayaa waliba ku qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dawlad goboleedka koonfur galbeed iyo wakiilo ku shal dareeri degmooyinka koonfur galbeed. Shirkiya waliba la ka hadal qaaday sida in ka fudud ee la ku xoojiyo kara deegaanada kale ee rogan awlaada 5 sano ka yara ee aan baahan talaalka iyadoona jaran deegaano badan oo ku tirsan koonfur galbeed oo ku nool awlaad badan wali markaasi in deerna talaalada shal gadiisan. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dawlad goboleedka koonfur galbeed mudane Cabdi Cali ayaa ku warbiyay muhiimadda uu sileeyay shirka.
Kale le ka tilmaamay koonfur galbeed meelo ka badan 0 dose jira oo la dalan talaal meelo ka badan yahay. Marka la fiiriyo marka human resource iyo resource ka baahay meel laakiin wali yar meel raayso abroojki iyo qaabki la ka deerifada iyo wadada la marfadiya yanana suudna si ogaan marka saasartay wali kalaana madama la leetri hay meelo ka badan oo 0 dose jira ka badan la leey koonfur galbeed inuu baan meel raayso handaabka ama bokiska uu ku jirnaa oo ah bay dhawlay inuu meel raayso maskanteen ku biino sida nika deere 0 dose jildiran meelo ka noolan idea ay aan fikrada inuu la koynaan yahay nafada wali fadaan markii inii oo coordination ki iyo shaqada wasaaradda iyo hay'adaha ku shaqo ku dhahayaan inii adkaat inii fayl haato fadaan wana meel raayso facilitation asin soo gaana si la shaqeeyaan wasaaradda gacmaha isimu marka wali rajayna insha Allah ini quarterly review EPI meeting kan la badi wal oo halbeeg oo jaan gooyn ay hoomay la raayso wal ka cabroon in la soo bi afgooya ee la washabeen iyo bay iyo bakool marka wali fadaan ahay meel raayso in daatada 2023 si hayta si ku duun 2024 ka hada ee ma santi seen kumaan naga ajibitaanka iyo qoyoobisin qoytan.